Bawe ndagiye nta kundi nyine komera ngiye habagabo umugambi ntagomba kureka ngiye ndi intwari kandi humura nzagaruka ndi ndi mumure tuzagaruka ibindi ko bigende amahita amarambwe buryo mwanzuro n'ubu gusa ni tutanagaruka mawe ntimuzakinimye ku buryo agurutse agiye akenshi umubaragarutse ngiye ndagiye imana y'umunzi y'abataneshwa ndagiye ariko mumure nzagaruka gahunda ni ya yindi ni ya mani yetu undarebye ubwo tugiyeho ntirugoye rwo ni ukurinda si ukugarura gusa ntibyoroshye ni ugusenga mukaturagize ya mana yanyu ya kera dore tugiye ari ntawe utwizeye gusa mumure tuzagaruka n'insinzi ngayo nguko rero mawe winsaba gusibira none si ndo kugusuzugura ubu nkuze nsanzwe nkumvira nawe urabizi gusa igihugu ubona nkirimo umwenda gifite byinshi byo kwitura nkagicira amaboko yombi ntakirimo nzitwa umunyamahanga wibuke kindihira niga tubona twese naho byavugukiye kimenyera niba urushyize nzajya nishyura ngira ibyo ndasigaye nanjye nkarya ifiringi harya ubwo ndinde wo kubirenga nkajyaho nkitwa ntibindeba nubwo ntawe udatinya urugamba mawe ibyo ku mugabo ntibyoroshye wenda gusa nanone kwimbwa ndanze ndamutse mpinduye umwanzuro wanjye naba ntengushye seminari nta kundi nyine ubwo nikomera n'ibiduhira muzabona tugarutse kandi nibita n'urwanjye ubwo n'urwo ngaho kangenda ubu bagenzi banjye barantegereje nanze kugenda nk'abandi nkasezeye abanjye buri imana nibishaka tuzasubira kandi nibyanganye urwo nuko bigenda iteka muri bukurwo mbakunda muri bose makamba murabeho ndagiye.
Aho gufa mu nga nzapfa kigabo niyo mpamvu njye nasinziriye shira umutima mu nda fata iry'iburyo n'akabuza nzaza sinanze intama nanze umugayo niyo mpamvu njye nasinziriye shira umutima mu nda fata iry'iburyo n'akabuza mawe nzaza yeah, yeah.
Uwo munsi wari imperuka kuri so mwana wanjye byihorere twahagurutse ahubwo dutangira urugendo rurerure tugoswe n'ibirukumburiro mpaka mu birindiro byacu intaha na batatu kwibuka inyuma sinakibuka abo nsize mu rugo mbabwiye ko nzazuruye bamaze kunkumbura Semakamba nyitiri mukabati Imana ibarinde tubafatiye iry'iburyo tukigera aho ngaho fandati ntarindi iperereza ngire ngo mwabibonye ku rugamba rwatangiye mbisubiremo bwa nyuma kandi bigishoboka niba ushidikanya byaba byiza wisubiriyeyo kandi niba turi kumwe gabanya katika dore ya twese abari aho dukubita umurindi ukuboko kumwe ku mutima mukundi ku masare
tusonge mbere
tuzi intero yarimwe insiro ntizabura batabazi mugaba w'irusekene nyamigezi nitwe mwumva ubwo dutabari nk'amaputo twashinze ibirengejo ngo batwumva abahinza bashingura amabendera bitanomye bati mpago zabo amaguru bayabangira ingata batwitiranya n'ikiruka cyitegura kuruka bukeye turarubanje shari pemba na mpura turema inkota ikirere tucyuzuza amahoro ye n'inkoko ngo iratora n'amakenga none umuganga uziba benshi ahumanye ugukeka avurwa nande twarahiye akagasi kacu ko haba mu mvura y'amahindu cyangwa ku zuba ry'igikatu haba mu munaniro w'akatarambika umusaya cyangwa mu nzara maragonga umugongo ntituzareka rwose ngo kamungwe turebe kabone n'aho byaba bitwara amagara y'abamwe gusa intambara n'imbiraga tsindwa mwana wanjye n'uyu tsindihe ntaba yifuza burya bajyaho bakumva ko ari umuntu usigaye n'aba atazi ubunyazi bwayo ubundi byagakunze twakabanye mu mahoro dore nicyo cyungure nk'umuryango ngaho rero mwana dore nyoko ngizi inka zanjye muzigabanye abavandimwe zibakamira imirimo y'umukabande mu yateregiyo n'abandi mideni nguyu umwana nakunze n'intagaruka abana banjye bazagabana ibyanjye gusa byose bizabe mu bushake bwa nyina wabo ntaryo ntunze byose nibye nuko nasezeye n'indagizi
aho gupfa mu nga nzapfa kigabo niyo mpamvu njye nasinziriye shira umutima mu nda fata iry'iburyo n'akabuza nzaza sinanze intama nanze umugayo niyo mpamvu njye nasinziriye shira umutima mu nda fata iry'iburyo n'akabuza mawe nzaza yeah, yeah, yeah. Shira umutima mu nda fata iry'iburyo n'akabuza mawe nzaza.
Tugaruke muri unity narimo batinya mbapawe kwiyobora ndasa nubayo ku mukondo turimo abasaza bakuze cyane bari mu myaka 70 tukamwa byegi basize abana natwe abantu b'ibincuke ubwo dutangiye tekiniki babanza kugwashyukiye ku rugamba kajurite nyinshuro yizibaho ngaho bukeye twamaze kumenyera sasa rero umwana wanjye usanzwe ubundi buryo iminsi ntigira intege kugera kwawe nyira ntarenga umwuko mu rura rugahinduka amazi wakurirengwe rigahinduka imbagara ingo zikiyasa mu biganza ubona nabwira bye mu birenge umwanzi yaje kubona isi mwikarageye impande n'impande atabwa mu yomba bari baramwungiho bakwirimishwa abagore n'abana babo tubahe igihugu baratura yewe n'abandi nta ubuhejwe amahanga yabafasha agacika urondogora tumenya twarashwe n'ijuru mucyo dukiza amaguru bari yabashenze tujye kubarega muri rondi gusa ntacyo bari bagifite icyo gihe cyo kubikora urebye amazi yaramaze kurenga rugabano nta rindi garuriro nyiri nkota ukurugwa yaramaze kwifata mu karu ngayo nguko rero mwana wanjye singe wahera hahera urugamba murakishyuka mwishime ngo abize amacumu y'abanzi ingoma zawe imirishyo kuko u Rwanda ruzira umwaka.
Aho gupfa mu nga nzapfa kigabo niyo mpamvu njye nasinziriye shira umutima mu nda fatirya iburyo nakabuza nzaza sinanzi nama nanzi umugayo niyo mpamvu njye nasinziriye shira umutima mu nda fatirya iburyo nakabuza mawe nzaza yeah, yeah. Go and I say yeah 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 Go and I say shiru mutima munda fatiki buryo nakabuza mawe nzaza kanisa yeah yeah yeah.